yake. Wendo sababu unafanya ni hustle, na nipo penzi basi jasho langu ni lako. Na kama haujajua kifatacho, nitakupa pete ya uchumba ukawalingishia wenzako. Naona sifa za kubaki na meme, japo wenzako wapendi we baki na meme. Chasema mala cha wote na squatchi, lakini kama mapenzi ni uchizi nishaingiwa na jini. Okay, shore, mindo shore, usinune ni kuzi baby sore. Mambo yote dole, please kwa mpole. Nipe mapenzi, twende mpaka kinole. Awenzako wanaosema uondoke uniache,
baby acha na lao.
Jam singi mama kila napo kwenda tuwe wuti.
Nitapige bao, baby love na kusiji wezi na unajua. You my only one, only one. Nako ya mwenyezi ya kuendewe milele uwe number one, number one.
Modo la snap kabisa, chini moka, suti nitanyonga kabisa.
Bonaventure,
yes, ndo anapenda kunita. Fundi wa kitanda, duu, kanga moja na nita. Ni mipango ya mwenyezi kwa siku mambo yatajipa. Moyo wangu sukuma mapenzi na damu ya chemishipa. Sema mengi najua usijari, sito uamini. Na kisema umungu ambie nimekuchoma mimi. Jicho kungu, laini, mtoto bala. Nipe mapenzi ya kizungu, nitwe mzungu kicha. Unataka ice cream? Nitakupa dumu zima. Au kama unataka koni lambe mimi mwili mzima.
Baby girl, tell me what to me. One life is not the same. Tambua kwamba window my only one. Love is not a game. Say what, baby.
Baby love, kaku sijiwezi na unajua. You my only one, only one.
Yani wako na mission. Usijali, got your back. Without you I'm not living. Vipi siku tukifunga ndoje wataona